the boy met with the men on the top.
Kugira zero magufa tukutari harabani bakwiyumvamo bakana kwitangira oh yeah eh eh ukaba wigikundira ah ah naga kwitangira ukabona nta umuruta.
Someone like you.